Ay ngoba ngi right nami ngithanda into enhle Baby yeka lapho bigini Bambisanda sami sidla amazwe Ngihamba nawe ngishiya isikilini Ketha wena kuphela ngishiya Love you wami love you wami sweetie wami honey wami sithando sami baby wami yeah Love you wami love you wami sweetie wami honey wami sithando sami baby wami yeah You're my new man, stand as I'm a baby, wa mu love, wa mu sweetie pie, hey, hey. You're my new man, stand as I'm a baby, wa mu love, wa mu sweetie pie, hey, hey. Unintombenhle grand, uspethe kahle. Namathanga amahla fresh, anginakho imali. Ayingoba ngi-white, ayingoba ngi-white, hey. Ayingoba ngi-white, nami ngithanda indle. I ain't gonna be right. Nami ngithanda into enhle.
Oh, dude. Angithuki wena thuku uthanda What's your name? Wathi kimi yena nomalanga Today ngisidale for sure ukuthi odlule Asiphalaphala sihle Antombi yakamdluli Today ngihlala emlenzeni uyoze umvumele Ngakatholi utushame uwangeke ngigedele Angifuni intombi esiqocele e-fresh like you Ethwele overload ebakishile like you I love you Aze ngafa amakhaza saluvuma For love for when ikomo githi zizophuma
I ain't gonna be right, now I'm in time to get clear